ucheshe na kuomba, maana Yesu yuko njiani, anakuja kuachukua wale wote wenye imani tulio mkubali kumpokea na kumwamini, tukayacha ya dunia na kutii amri kumi. Yesu yuko njiani, bado jachelewa, ndugu twende kanisani, usizubaishwe na shetani, funga na kusali, usingie majaribuni. Ya dunia yanapita, ya dunia yana mwisho, tamaa za dakika za kupeleka kwenye moto. Mungu akikasirika uwezi ukaiona pepo, anza kujitakasa na umrudie mumba wako. Ungameni zambi zenu, maana Yesu yuko njiani, mwabuduni Mungu wenu, msiabudu masanamu, ondokeni mavumbini enyi wana wa Adamu. Anakuja mkombozi kutimiza ahadi yake, alisema hatarudi, naziona dalili zake.
Alekona, Jesus is coming, 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 hey. Alekona, Jesus is coming, 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 hey.
Hizi nyakati ni za mwisho, ndugu yangu sichelewe, mpokee Yesu Kristo mwenye uzima wa milele. Hii dunia ni mapito, wamepita watu tele, iandae kesho yako kabla ya kengele. Aminini nawaambia, Masihi anarudi, ndugu zangu na wasia, parapanda italia, wale wote waliokoka ndio wataonyakuliwa kwenda kumlaki Bwana Yesu mawinguni. Ametamalaki na ufalme wa mbinguni, Bwana wa majeshi anarudi duniani. Tuhimbe na kusifu, tumwaibishe shetani. Around the corner,
Jesus is coming,
Jesus the winner,
tumemwamini.
Lakini hata sasa, mrudieni Bwana kwa mioyo yenu yote, fungeni na kusali nyi watoto wa nyumba zote, mshangilieni Bwana, zisifuni sifa zake.
Jesus is coming, 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 hey. Around the corner, Jesus is coming, 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 hey.
Around the corner, Jesus is coming, coming, coming.
Ona manabii wa uongo wanavyozidi kujazana, dini imekuwa biashara, hofu ya Mungu hata wana waumini wamekuwa machongo, vipofu wanaotazama kwa miujiza ya uongo wanamkufuru Bwana. Fungueni macho, wa Kristo tupo kwenye giza nene, shetani mpinga Kristo anajenga yake ngome. Tumombe sana Mungu ili jahazi lisizame, tusitukuze miungu, wa Kristo tusimame. Tumteteheni Yesu aliyezibeba zambi zetu, akajitoa kwa ajili yetu. Tusikubali watu ambao wasiojulikana waichafue dini yetu. Tunakuomba Roho wa Bwana, Roho Mtakatifu, ingia mioyoni mwetu, uongoze nafsi zetu, tusimame katika neno mpaka siku ya mwisho atakapokuja Yesu Kristo kwa hukumu walio wazima na wale walio wafu. Sisi ni wakosefu.
Around the corner, Jesus is coming, 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 hey. Around the corner, Jesus is coming, coming.